Gabar yaryar aya jirta.
There is a little girl.
Magacaheeda waa Lily.
Her name is Lily.
Lily waxay leedahay bisad.
Lily has a cat.
Bisadda waa ciyaar badan.
The cat is playful.
Lily iyo bisaddu wada ciyaarayaan.
Lily and the cat play together.
Waxay dabaalayaan buro.
They chase a butterfly.
Shimbirku waa weyn yahay oo midab leh.
The butterfly is big and colorful.
Lily way smileysaa oo qoslayaan.
Lily laughs and smiles.
Bisadduku waxay daafta sare.
The cat jumps up high.
Lily waxay siisaa bisadda alaab.
Lily gives the cat a toy.
Ciyaarta waa casaanka.
The toy is red.
Lily iyo bisad farax.
Lily and the cat are happy.
Waxay qaataan hurdo qoraxda.
They take a nap in the sun.
Waxay riyoonayaan riyo farxad leh.
They dream happy dreams.
Qoraxda waxay bilaabmaysaa in la dhaco.
The sun starts to set.
Lily waxay jeceshahay bisadeeda.
Lily loves her cat.
Subax kasta waxaan toosayaa lixda saac.
Every morning, I wake up at 6 o'clock.
Waxaan ka baxayaa sariifta oo aan cadaydaa ilkayga.
I get out of bed and brush my teeth.
Kadib waxaan cuni doonaa quraacda aniga oo la wadaagaya qoyskayga.
Then, I eat breakfast with my family.
Kadib quraac, waxaan isu diyaarinayaa dugsiga.
After breakfast, I get dressed for school.
Waxaan u socdaa dugsiga asxaabtayda.
I walk to school with my friends.
Fasalladu waxay bilaabmaan saacadaha sideeda.
Classes start at 8 o'clock.
Waxaan baranayaa xisaabta, sayniska iyo Ingiriisiga.
I learn math, science, and English.
Waxaan leh qadada makhaayad.
We have lunch in the cafeteria.
Kadib iskuulka, waxaan ciyaarayaa kubadda cagta asxaabtayda.
After school, I play soccer with my friends.
Fiidnimada aniga waxaan qabtaa hawsha guriga.
In the evening, I do my homework.
Mararkana waxaan daawanaynaa TV ama akhriyaa buug.
Sometimes, I watch TV or read a book.
Ugu dambayn waxaan u socdaa seexashada saacadda 10.
Finally, I go to sleep at 10 o'clock.
Tom wuxuu ku faraxsanaa safarkiisii ugu horreeyay ee baska magaalada.
Tom was excited on his first bus ride in the city.
Wuxuu ku raaxaystay bas isagoo dhoola cadeynaya farxad.
He got on the bus, smiling with joy.
Darawalku wuxuu salaamay isaga farxad leh, basaskuna wuxuu bilaabay inuu dhaqaaqo.
The driver greeted him cheerfully and the bus started moving.
Tom wuxuu ka soo jeeday daaqadda wuxuuna arkay meelo badan oo xiiso leh.
Tom looked out the window and saw many interesting places.
Ulet.
He saw a big park and a small cafe where people were laughing.
Beerta ayaa buuxda carruurta ciyaaraya farxad leh.
The park was full of children playing happily.
Tom wuxuu dareemay farxad waxayna ka fikiray in uu doonayo in uu ciyaaro sidoo kale.
Tom felt happy and thought he wanted to play too.
Si kastaba ha ahaatee, wuu yaqaan inuu waqt sax ahayn.
However, he knew it was not the right time.
Siyaabo basasku dhanka xub u Tom ayaa diyaar u ahaa inuu baxo.
Soon, the bus stopped and Tom got ready to leave.
Wuuqday isagoon iyo dhoolo halis horteeda.
He stepped off and smiled at the adventure ahead.
Marxalad marad tuulada yar waxaa joogay muusig young oo la yiraahdo Emma.
Once upon a time, in a small town, there lived a young musician named Emma.
Muusigu waxay mar walba ahayd xiisaha weyn ee Emma.
Music had always been Emma's greatest passion.
Laga calaacal ilaa jazz, waxay baaray qaybo kala duwan.
From classical to jazz, she explored various styles.
Qoraaladii la ciyaaray waxay la timid farxadda iyo raaxada.
Every note played brought her joy and comfort.
Maalin iyad go'aansatay in ay guitar barasho.
One day, she decided to learn the guitar.
Marka hore, waxay ahayd mid adag, laakiin way adkaysatay.
At first, it was challenging, but she persisted.
Iyadoo kul fadhiga, waxay noqotay mid kalsooni badan.
With each practice session, she grew more confident.
Waxay sidoo kale bilowday inay qorto heesaheeda.
She even started composing her own songs.
Saaxiibadeedii waxay jeclaan jireen inay dhageystaan muusikooda.
Her friends loved listening to her music.
Daqsan way ka mid ah habaas maxkamadaha oo haystay dadkuna.
Soon, she performed at local events, captivating everyone.
Dareenka muusiga ah ayaa dhiirigeliyay dad badan oo dhalinyaro ah.
Her passion for music inspired many young people.
Ugu dambeyntii, Emma waxay garwaaqsatay in muusigtu tahay wacdi dhab ah.
In the end, Emma realized that music was her true calling.
Dunida hawliya maanta, helidi caafimaadku badanaa waxay la mid tahay yool aan helin.
In today's fast-paced world, achieving wellness often feels like an elusive goal.
Doorashada nolosha oo ay saameeyeen deegaanka iyo waxbarashada waxay ciyaarayaan door muhiim ah caafimaadka.
Lifestyle choices, influenced by environment and education, play a crucial role in health.
Intaas helitaanka adeegi caafimaadku si weyn u saameeya natiijooyinka caafimaadka.
Moreover, the accessibility of healthcare services significantly affects wellness outcomes.
Isdhexgalka u dhexeeya hidda-waxyeelka iyo doorashooyinka nololeed ma lagu jebin karnaa.
The interplay between genetics and lifestyle choices cannot be undermined.
Haa, dad badan ayaa ku adagsan inay hayaan nolol dheelitiran dhexda cadaadiska kala duwan.
Indeed, many individuals find it difficult to maintain a balanced life amidst various pressures.
Ulays haduu ka imaan ka shaqada, qoyska, ama dalabka bulsheed, badanaa waxay qaadaan miisaankooda.
Stress, whether from work, family, or societal demands, often takes a toll.
Qarashku waxay muuqataa sidii dhibaatooyinka caafimaadka jireed iyo maskaxeed oo ku soo kordha waqti.
This toll manifests as physical and mental health issues that compound over time.
Cunto si la mid ah waxay ka ciyaartaa qayb muhiim ah oo ka mid ah ilaalinta caafimaadka.
Nutrition, similarly, plays an integral part in sustaining health.
Cuntooyin dheeliyoonku soo dhisaan caafimaadka guud laakiin waxay u baahan yihiin diiradda iyo ogaansho.
Balanced diets promote overall wellness but require discipline and knowledge.
Ugu dambeeyay, taageerada bulshada ayaa muhiim u ah kor u qaadida jawi ku habboon caafimaadka.
Lastly, community support is critical in fostering an environment conducive to wellness.
Qeexid, safarka caafimaadka waxay leedahay dhinacyo badan, waxay u baahan tahay wacyigelin iyo tallaabooyin waxqabad.
In summary, the journey to wellness is multifaceted, requiring awareness and actionable steps.
Qalbigii magaalo mashaqo ah, mosaic firfircoon ah ayaa barwaaqoobay.
In the heart of a bustling city, a vibrant mosaic of cultures flourished.
Qof kasta ayaa keenay sheeko gaar ah oo la sameeyay iyada oo ay tahay dhaxal iyo waayo-aragnimo.
Each resident brought a unique story shaped by their heritage and experiences.
Laga kobcaga ah rancawga ah rayidka, dhawaq ay fayda.
From the spicy aromas of street food to the rhythmic beats of local music, the senses were captivated.
Fanka lagu soo dhaway dhaqamada hodanka ah oo isku dhafan bulshooyin kala duwan.
A festival celebrated the rich traditions that intertwined diverse communities.
Sheekooyinka ayaa soconayay dadka ay wadaagaan safarkooda, iyadoo muujinaysa xadkaha dhibaatooyinka iyo guulaha.
Stories flowed as people shared their journeys, revealing threads of struggles and triumphs.
Isweydaarshe kulankani waxay korisaa naxariis iyo faham ka dhexaysa dadka.
This cultural exchange nurtured empathy and understanding among individuals.
Marka laga hadlayo, buundooyin ayaa laga dhisay dhaqamada kala duwan.
As conversations unfolded, bridges were built between disparate cultures.
Dahayada caado kala duwan ayaa qabsanaysa noloshayada maalinlaha ah, kuna dhexlaynaya hodantinimo.
The vibrancy of varied customs adorned everyday life, infusing it with richness.
Farshadu daweyda ayaa sameeyay cutubyo cajiib ah oo sheega sheekooyinkooda ka soo jeeda.
Artisans crafted remarkable pieces that told tales of their ancestors.
Seena kerinta ayaa kibir leh dhadhanka xasuustii isku xiraya taariikhda iyo hal-abuurka.
The culinary scene burst with flavors that echoed the past, melding history and innovation.
Iyada waayo-aragnimadan, dadka ayaa ogaaday xoogga isbeddelka aqbalaada.
Through these experiences, people discovered the transformative power of acceptance.
Goor walxaha dhulkan kala duwan dareen ah ayaa barwaaqoobay.
In every corner of this diversified landscape, a sense of belonging thrived.